Good evening, friends. Very happy to
be back tonight. Ngijabule kakhulu kuba ngibuye kulobuso kwenkonzweni yenkosi uNkulunkulu futhi ngithemba izibusiso zayo phezu kwezinkonzo kulobusuku. Ngijabulile ukubona kulobusuku umfowethu Robert Dodge emuva egumbini lapho kwakungumfowethu Dodge owachaza umkhankaso wami wokuqala futhi ngiyakumbula ngiya kuye kusenabanye abantu abahlezi lapha abangisiza ukuba ngifikelele lapho nomfowethu Creech lapha ngiyacabanga ungomunye wabo. Imibono yayisanda kuqala kwenzeka nje nengelosi yenkosi yayisanda kuhlangana nami phezulu lapha eGrahamsville yangitshela ukuthi yini eyokwenzeka futhi kwakungaphansi kwamaviki amabili kwaze kwaba wangibizela eSt Louis intombazane yakhe yayinolunye uhlobo lwe njengomdanso kaSt Vitus. Futhi sasiye lapho futhi sakhuleka futhi senza zonke izinhlobo zezifungo futhi kwakubonakala sengathi akukho lutho olwaluzokwenzeka nje ngangizohlala nje isizathu ngangingenayo imikhankaso ngaphambi kwalokho kwaze kwaphela nje ngaze ngathola ukuthi yini inkosi eyayizokwenza. Ngiyamazi futhi Robert ngikholwa ukuthi bekungcono uma ngangikugcine nje ngaleyo ndlela isizathu cishe ngabe ababaningi kangaka abasendisiwe kodwa nje ngihlale nodaba olulodwa luze luphele uze wazi. Ngosuku olulandelayo ngiyacabanga kwakungelesibili noma ihora lesithathu nqontambama noma ngalolo suku olufanayo angisakhumbuli manje futhi ngangihlezi emotweni ngaphandle kwendlu yomfundisi. Niyise wayelapho futhi ngangingedwa ngezwa umoya wenkosi ufika futhi ngaphuma ngaphandle kwendlu yopriest futhi ngahlala phandle lapho nobhethi omncane wayefana nomuntu ongumdlwembe ekhala kakhulu nje nodokotela bamanzela ngalutho. Nomama nobaba bobabili babebukeka bekabi kakhulu babehlale izinsuku namaviki naye futhi nakho kwafika umbono ngaphambi nje kwemoto phambi kwemoto futhi ngabona umbono futhi ngigijima ngiyangena ngase ngitshela futhi Robert kanye nabo ukuthi yini efanele yenziwe intombazane yayizosinda. Ngicabanga ukuthi uthe ubezoba lapha kusasebusuku ushila nam futhi Robert ukuba afakaze ngakho manje uma lokho sekube yiminyaka eyishumi nane edlule ngiyacabanga ishumi nambili iminyaka eyishumi nane edlule iminyaka eyishumi nantathu edlule futhi iphila saka intombi ebukeka kahle izoba lapha kusasebusuku inkosi Thanda. Kuphulukiswa ngokukaNkulunkulu kuqhubeka nje ngangokuqhubeka kokukholwa kunjalo uma nje ukukholwa kusaqhubeka. Futhi ngikholwa ukuthi ngibona umfowethu Fred Sutton nabangane bami baseCanada behlezi emuva phakathi lapha futhi ngiyajabula ukunibona nonke niphakathi kulobu busuku futhi nabanye abangane abaningi lapha ngifisa sengathi benginesikhathi sokubona ngamunye wenu ngicakele angikwazi kusukela khona lapha kepha ngifuna nina nazi ukuthi sinamukela ngempela. Umfowethu Boyd lapha ngikholwa ukuthi ngiyamkhumbula nomfowethu ongummenonite ngakho-ke sija ngibulile ukuba nawe lapha kulesi sikhathi esincane senhlanganyelo kasizweni. Futhi manje kusasa sifuna ukumemezela lokhu futhi ukuthi izincwadi ezakamuva manje asikho lapha. Ngimkhumbukuli lo mfowethu ohlezi umfowethu ongummeno nathi eceleni kwakhe angikwazi uHassan, izincwadi zikemuva etafuleni emuva lapho ziyimilayezo yakamuva azikabi semikhankasweni kwamanje zingemuva lapho kanye namatheyipu imilayezo yakamuva nokunye nokunye futhi abafana baye bazishicilela futhi ziyatholakala ngemuva kwesakhiwo njengoba niphuma kulobu busuku. Futhi ngicabanga ukuthi ekuseni ngicabanga ukuthi izinxoxisane zeqala cishe ngelesishiyagalombili noma kugamenxe lesishiyagalombili ekuseni futhi he ngimtshela ukuba yenze izinxoxisane zalabo abebefuna ukungibona ngasese ezindabeni zangokomoya angiqondanga ukuthi ithabanakele lencane lapha beliyobanga leyo ndlela kodwa ngempela liminyaniswe kakhulu he ngakho awukuhle inkosi ngezinye izikhathi thole izibusiso kulokho esizama ukukwenza ukwenza okuthile kusiza abafowethu nodadewethu endleleni.
Now we're trying each night to find something that I'm seeking after.
Manje siyazama ubusuku ngabunye ukuthola ukuthile engikufunayo futhi lokho ngokuthi ukuthi uNkulunkulu ngombono ungitshele ukuthi inkonzo yami yenze uguquko lwayo lwesithathu futhi ngilangazelela ukuba iqale lapha eTabernakele angazi ukuthi izoba khona noma qabo kodwa ngilangazelela ukuba yenze lokho.
And I trust that it'll be some way.
Ngiyethemba ukuthi iyoba indlela ethile ezo ngizokwazi ukushumayela evangeli ngaleyo ndlela noma ngenze okuthile okuzosiza isinto esithubekayo sibe nendlela yokuphila enokwenama okungconywana nendlela yokuphila okungconywana kuyisifiso sami siqotho. Kuze kube njalo kulobu busuku ukuthi ngibuze umalokazana wakwami mayelana namakhadi omkhuleko futhi akanawo lapho noBilly ngokuvamile uyawagcina noJean noLeo abanawo ngakho nje sizovele sisebenzise izinkonzo ngaphandle kwalokho ngiyacabanga ukungcono kwedlula konke singakwenza uma sikwenza kulobu busuku sizobona ukuthi kuvela kanjani kodwa ke emva kwalemihlangano imihlangano yami elandelayo izoba seNew Zealand bese ke ngiye Australia futhi futhi kwehlele kuleyo izingxenye zezwe.
Tonight I've chosen to read some scriptures out of the book of St. Mark, the 7th chapter, if you will.
Ngibusuku ngikhethe ukufunda imibhalo ethile encwadini kaMarko ngcwele isahluko sesikhombisa uma nifisa ukukuphenya okokuzindla ngomlayezo futhi ngaphambi kokuba senze lokho masikhothamisa abakhande ethu nje umzuzwana nje futhi esikhulume kuye.
Lord, we are grateful to thee tonight for the privilege of meeting together once again.
Nkosi siyakubonga kulobu busuku ngenhlanhla yokuhlangana ndawonye kanye futhi ube muhle kakhulu kithi ngalolu suku usihlinzekele ngempilo namandla okuqina ukuthi sibe nethuba lokuza futhi enkonzweni yakho nokukukhonza.
And we are thankful for our country that there is still an opportunity.
Futhi siyabonga ngezwe lakithi ukuthi kusenethuba nomnyango ovuliwe ukuthi abatoda nabesifazane bangakwazi ukukhonza uNkulunkulu ngokuphoqelela kukanembeza wabo qobo makube kude Nkosi.
But we see according to the prophecy of the Bible.
Kodwa sibona ngokusho kweziprofeti zeBhayibheli ukuthi maduzane leminyango iyovala emhlabeni jikelele. Ngakho ke makuthi kulobu busuku samukele ubuhle bukaNkulunkulu nezibusiso nakho konke ukukhanya esingakwazi phezu kwemibhalo Nkosi ukuze silungele lelo hora lapho selifika ukuthi obugcinwe empefulelo yethu uyoba umoya ongcwele uyokwazi ukusombulula lezi zinto ezingodweni zethu.
We would ask especially tonight to Lord for those who are sick.
Sithanda ukucela kakhulukazi kulobu busuku futhi Nkosi ngalabo abagulayo abaswele nabahluphekile amandla akho amakhulu okuphulukisa nomusa kuzophumula phezu kwalowo nalowo busisa izwi lakho uqhubekela phambili Nkosi futhi sizokudumisa egameni likaJesu siyakucela amen.
In St. Mark the 7th chapter, we read a few verses like this. Then came together unto him the Pharisees. And certain
kumakhongcwele esahlukweni sesikhombisa sifunda amavesi ambalwa kanje wabuthana kuye abafarisi nabanye bababhali bevele ejerusalema sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi okungukuthi ngezandla ezingahlanziwe bathole iphutha ngokuba abafarisi kanye nabajuda bonke abadli bengahlambisisanga izandla bebamba isiko labo nabadala.
And when they came forth,
nanxa bevele endalini abadli bengakahlambi kukhona nezinye izinto eziningi abazamukeleyo futhi bazibambe njengokuhlanza izinkezo nezinkamba nokuhleleka nezitsha zethusi namatafula.
Then the Pharisees and scribes
bafarisi nababhali bambuza bathi abafundi bakho abahambi ngani ngokwamasiko labadala kepha badla isiko ngezandla ezingahlambiwe na.
He answered and said unto them, well has Isaiah.
Wasethi kubo uIsaya waprofetha kahle ngani nina abazenzisi njengokulotshiweyo ukuthi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha izinhliziyo yaso ikude nami kodwa bangikhonza ngeze lifundisa ifundiso eziyimiyalo yabantu.
For laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of man. as the washing of pots.
Niyeka imiyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu njengobuhlanza izinkamba nezinkezo nabaningi bathanda izinto enizenzayo. Wayesethi kubo, yebo, nithitha imiyalo kaNkulunkulu kuba negcine amasiko lenu.
And in the book of St. Matthew's, the 19th chapter and the 8th verse and the last phase of
Njengokuthi kaMathewu ngcwele sadloko seshumi nesishiya galolunye nevesi lesishiya galombili lesigaba sokugcina salelo vesi lesishiya galombili ngifisa kufunda indikimba futhi ifundeka kanje kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo inkosi mayibusise ukufunda manje kwamazwi ayo.
When our Lord was here on earth, he met in the days of his ministry people
who the God yethu yayilapha emhlabeni yahlangana ezinsukwini zenkonzo yayo izizwe ezazigcina isiko zalazo labantu futhi zafundisa izinto ezaziphambene nemiyalo kaNkulunkulu.
I wonder tonight if he should come again tonight visibly if he wouldn't find just about the same condition.
Ngiyazibuza kulobu busuku uma ibingafika futhi kulobu busuku ngokubonakalayo uma ibingeke ithole nje icishe isimo esifanayo ukuthi bagcina kanjani lawo masiko ngokugcwele kakhulu emva kokuba sebebukele imiyalo yenkosi nje ukuthi benzeni. Amadoda angeke aneliseka ngalokho uNkulunkulu athi awakwenze, kumele azikhuphule kancane ngakho.
And when man gets a hold of anything, he perverts the main cause. And making anything perverted is different.
Lapho umuntu ebambelela kunoma yini uphendukezela ingxenye enkulu futhi enza noma yini iphendukezelwe indlela ehlukile kweyasokuqaleni njengo ukungalungi. Ukungalungi akuyilutho ngaphandle kokulunga kuphendukezelwe. Lokho okuphendukezelwe umqondo wendoda kuyaguquguquka.
God made man.
Nkulunkulu wenza umuntu kubaphile ngokujabula umunye nomunye. Impendukezelo iyabaguqula futhi benze izitha omunye komunye. Umuntu usenza sibe izitha omunye komunye ngenkathi uNkulunkulu wasenza abazalwane omunye komunye.
Man made man to be immoral. God made man.
Umuntu wenza amadoda ukuba angabi nesimilo. Unkulunkulu wenza indoda ukuba iphile ngeqiniso kumkayo. Kodwa umuntu uyafika futhi uphendukizela lokho. Futhi akanelisekile ngomkakhe uqobo, kodwa ufuna ukuphila nawo wonke amakhosikazi.
God gave us good clear water to drink.
Unkulunkulu wasinika kuhle amanzi ahlanzekile ukuba siyaphuze. Umuntu udingeka axubanise utshwala noma yenye into nawo ngaphambi kokuba waphuze. Ngokuphendukezela kokwasekuqaleni kwangempela kwawo.
In doing so we find that in the church these things has taken place. Because man
is the temper in the world of God. Ngoba umuntu uqala ukuxambukela ezintweni zikaNkulunkulu futhi udonsa umqondo onke wakhe ukuthi lisho ukuthini.
He doesn't take it just the way it's written. But he gets his own idea mixed in.
Ngalithatha ngendlela nje lilotshwe ngayo kodwa uthola umqondo ngowakhe siqu uxutshaniswe nalo bese kuthi ke ngalokho wenza isiko futhi ufundisa lokho. NoJesu wathi ngenkathi yasemhlabeni futhi wathola okunjalo wathi ningikhonza ngeze.
Now there is then possibility and it is so that there can be a genuine worship of God.
Manje kukhona kodake kunokwenzeka futhi kunjalo ukuthi kungaba khona ukukhonza okuqotho kukaNkulunkulu kungalungile. Bangikhonza ngeze ifundisa ifundiso imiyalo yabantu.
Now in our scripture reading tonight, if you would read on, you would find.
Manje kufundeni kwethu umbhalo kulobu busuku. Uma ningafunde niqhubeke, nizothola lapho uNkulunkulu athi khona, hlonipha uyihlo nonina. Futhi uma umuntu ehlazisa uyise nonina, makafe ukufa.
But he said in your traditions you have made the
kepha wathi emasikweni enu nenze imiyalo kaNkulunkulize futhi nathi uma kunjalo uma umuntu ehlazisa uyise nonina ukuthi kuyisiphiwo futhi uyakukhululeka nje
You see how man gets things twisted up? But they like to worship.
Yeah, but they like to worship.
And tonight there's almost 900 different denominations of churches in the world.
That's
And then when one church will explain it in such a way
that Our church believes it this way. Well, it doesn't make so much difference.
A few days ago, I was tried in a court, or was going to be.
And it kept on going on, and he said,
this man did not tell you the truth. If I send the campaign manager into a city, You see, they try to find a loophole. But instead of just being that's the way the churches get. This church, other churches, instead of coming out and
I asked
the challenge a few days ago
Ngacela intelele izinsukwini ezimbalwa ezedlule indodeni yayimile futhi iphinda isivumo sabapostoli ababizwa kanjalo ngiyakholwa kuNkulunkulu mina amandla onke uNkulunkulu yise nomdala wamazulu omhlaba nokunini okunye futhi ngiyakholelwa ekuxhumaneni nabangcwele. Manje indoda ayikwazi ngokulunga enhlizweni yayo isho leso sivumukholo bese iba kahle noNkulunkulu futhi yazi iBhayibheli noma yini exhumana nabangcwele ingukukhonza imimoya abangasekho noma yini exhumana nabafileyo. Futhi le ndoda yaphendukela ngemuva yesithi awu uxhumana nobani na? Ngathi uJesu Kristu yathi awafa kodwa ngathi wavuka futhi futhi akafile kodwa uyaphila.
But Mary and all the other apostles and all the people that you claim to commune with is dead and gone off.
Kodwa uMariya nabo bonke abanye abapostoli nabo bonke abantu ozisho ukuthi ixhumene nabo ufile futhi akasekho nephepheni lithi akekho umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu kepha umuntu uKristu Jesu. Ngakho-ke ngokwesiko lomuntu nenze imiyalo kaNkulunkulu ize.
And we try to please God by building a great big
futhi sizama ukujabulisa uNkulunkulu ngokwakhe ibandla elikhulu azi ngokuxusha izihlalo nangokulenza libe lihle. Lokho kulungile, akukho kuphikisana kulokho, kepha lokho kusikho nje lokho uNkulunkulu athi asikwenze.
We try to make our church a little outstanding from the other church.
Sizaba kwenza ibandla lethu livelele kancane kwelinye ibandla ngokujola umeluzi ofunde kunabo bonke sikamjola epulpit lethu ongakhuluma amagama akhe ngenkulumo nobuqalaqala. Lokho kulungile, kodwa lokho kusalokho kungasikho lokho uNkulunkulu akusho.
And in the most of the churches, if our churches today, if the man hasn't
uthi amabandleni amaningi uma amabandla ethu namhlanje uma indoda ingakaze ithole isipiliyoni sasekolleji lezenkolo ibandla ngeke nakancini ingenise ifanele ibe nemfundo yasekolleji lezenkolo kodwa lokho akusikho iBhayibheli lakusho lokho kusikho uJesu akwenza.
Jesus took man who didn't even know their
ABC. Jesus wathatha amadoda ayengabazi ngisho oABC bawo futhi wabagcoba ngomoya ongcwele. Isidikakalo sikaNkulunkulu sasingesikho ukwemukela imfundo kodwa ukwemukela umoya ongcwele. Akukho ndoda efanele ishumele evangeli ize yemukele umoya ongcwele. Uyabona ukuthi sayithatha kanjani imiyalo yomuntu futhi sayiphendukezela na?
Jesus of Nazareth, before he would let the disciples
Jesus of Nazareth ngaphambi kokuba avumele abafundi ukuba bahambe bashumayele kuLuka amashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye wathi bhekani ngithumelise thembiso zikababa wami phezu kwenu kodwa lindani maneni umzuzu nje ngaphambi kokuba nihambe ningaxumi lapho ngikusho.
But he said wait in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Then you shall be witnesses unto me.
Kepha wathi lindani emzini waseJerusalema nize nembathiswa amandla avela phezulu. Kona ke niyakuba ngofakazi bami kokubili eJerusalema naseJudea naseSamaria nasemikhawulweni yezwe.
But today we have changed that. And we have
kuzalomkanje sesikuguqulile lokho futhi sesikwenzile ukuthi sifanele siye esikoleni futhi sidinge ukufundwa nokubhala kolimi okuthize nesayenze ephathelene nengqondo kanye nezindlela ezithile esiziphatha ngazo epulpiti kanye namasiko amancane ahlukene futhi sasingeke sibe nomqondo omncane bese kuthi-ke sithole imfundiso yebandla sifunde ikhathekizimu lokho okushiwo catechism.
You are not saved by knowing the catechism.
Praise God.
You are not saved by joining the church.
Hallelujah.
You are not saved by knowing
awusindiswa ngokwazi catechism, awusindiswa ngokujoyina ibandla, awusindiswa ngokwazi iBhayibheli, usindiswa ngokwazi yena uKristu, ngokuba ukwazi yena kungukuphila.
Hallelujah.
Therefore we take the traditions of man.
Ngakho-ke sithatha amasiko abantu futhi zenze imiyalo kaNkulunkulu yize amakholeji ethu ezenkolo yenza lokho, amabandla ethu adinga lokho, amabandla ethu angeke kudinge ngaphandle uma abantu bekudinga. Abantu kuzofanele bagunyaze lokho noma bangavele badede nje kukho futhi bakhuleke kuNkulunkulu ukuba bavuse lo munye umuntu. Bayakwenza abantu, bayakwenza, abakuphoqeleli ukuba wenze lokho. Manje-ke ngalezo zinsuku abafarisi nabasaduzi nosenkolo bangalolo suku bakholela ebandleni ukuba libanike insindiso, noma ngabe yini ibandla elikushoyo ileyo ndlela kanye nje okufanele kube ngayo ngokuba ibandla lasho kanjalo.
Well, it's just the same today. People are looking to the church to give them salvation.
Awu kusafana namhlanje abantu babheka ibandla ukuba libanike insindiso. Awuyitholi insindiso ngebandla, uthola insindiso ngoKristu.
Not by knowing some church order, some creed, or a certain form of baptism, or
hayi ngokwazi inqubo yebandla ethile noma isivumo khona esithile noma uhlobo luthile lombhaphathizo noma iminyakazo ethile noma amadlingozi yodlula kuwo. Wazi futhi uthole ukusindiswa ngoKristu, futhi lokho ngomusa nisindiswa ngokukholwa ngokubiza kukamoya ongcwele. Mazi kanjalo-ke. Kodwa babenakho ngalezo zinsuku futhi bayoba nakho kakhulu kangakanani namhlanje. Bese kuthi-ke abantu baqale kumangala emva kokuba sekuthatha amahora okudlula kulokhu. Kungani sisesimweni esikuso na? Nakho-ke uma usaqotileke nike pulani ukuba amadoda akhe indlu indlela enjena kanje, futhi indoda kayinye yayishaya indiva epulani edetshiwe futhi hakha indlu ngendlela abacabange ukuthi indoda ngayinye ifanele yakhe ngayo iyoba yindlu ebukeka kanjani na? Ucabanga ukuthi ibiyokwamukelwa na? Kena-ke uma kunjalo eyodwa indoda ingathanda yakhiwe ngale ndlela nenye ngale ndlela, futhi indoda kayinye ibiyohamba futhi yakhe ngokusemqondweni wayo. Indlela kuphela yoke wakhe ngayo indlu kwakufanele ingepulane edwetshiwe. Futhi indlela kuphela siyake sibuyele ngayo kuNkulunkulu futhi sithole uNkulunkulu phakathi kwethu ngokubuyela sisekelweni zeBhayibheli. Kufanele nje kube ngaleyo ndlela. Jesu akhuluma ngakho ngenkathi elapha emhlabeni futhi ethi, kungani nishaya indiva noma neqa imiyalo kaNkulunkulu futhi niyenze ize ngamasiko enu na? Kodwa bakwenza, futhi bakwenza kakhulu kangakanani namhlanje.
So that's the reason that the tenant of the house would not move in.
Ngakho yingalezo zizathu umqashi wendlu wayengeke angene uma alucacisa uhlobo oluthile lwendlu afuna ukuhlala kulo, futhi wanikeza leyo migomo nemininingilizo eyincasiselo nokuthi yakhiwe ngaleyo ndlela. Hawu, bese kuthi-ke uyakudlulisela umakhi ukunikeza usokotileka, nosokotileka ukunikela izifolomane nokunye nokunye. Futhi uma ezobuya kule ndlu ukuba akele kuyo, futhi yakhiwe yaqetshuka, futhi yonke indlela iye embonweni womuntu, angeke angene. Futhi lapho umoya ongcwele fika endlini kaNkulunkulu awukwazi ukungena uma yakhiwe phezu kokucabangela kwenziwe ngumuntu. Kufanele kuze ebhayibhelini futhi leli lifanele libe yipulani edwetshiwe, ngoba kulotshiwe ukuthi wonke amazwe omuntu mawawe ngamanga nawo wami abe yiqiniso. Sonke zifuna ukucabanga ukuthi zinalelo qiniso. Kodwa niyifunda kanjani imibhalo ngokuhumusha okungokwakho na? Umbhalo uthi ukuthi awukho umbhalo onikezwa ngokuhumusha okungokwakho, unikezwa ngomhumusho yedwa, lowo ngumoya ongcwele owawuloba. Ukukhumbuza indaba ebengikade ngiyifunde kule ntambama, kwakungukuphila kwasekuqaleni kwenkosi yethu lapho ikade izalwe eBhethlehema futhi yakhulela lapho eJudiya. Futhi sineminyaka eyishumi nambili kwakuna amasiko athile abantu ababewagcina lowo kwakungumkhosi ngicabanga ukuthi umkhosi wePhasika. Nabantu bakubo uMaria umama wakhe noJosefa usika baba wakhe bonke bakhubukela eJerusalema ukugcina leli siko elithile ngokomthetho ngakho konke ababengakwenza.
And while they were up there, they got in a big way talking to their kin folks and so forth.
Vuligakati bese phezulu lapho bangele endlelele enkulu bekhuluma nezihlobo zabo zomndeni nokunyilo kunye futhi lapho sebeyambile bahamba uhambo losuku wasekuthi ke baqala ukuqalaza uJesu futhi bamfuna phakathi kwezihlobo zabo zomndeni ababajwa yele futhi kabamtholanga.
Wonder if that isn't just about the way the church is now.
Ngiyazibuza uma lokho kungeyona nje cishe indlela ibandla lingayo manje lapho befika endaweni lapho baqonde khona ukuthi ubeke nabo. Ngiyazibuza uma kukhona iMethodist neBaptist namaPentecostal nanoma yini okunye lapha kulobu busuku ongafikanga kuleyo ndawo lapho uqonda khona ukuthi akanawe.
No matter what you've done, you might have been.
Ungakatheleka ukuthi wenzeni kungenzeka ukuthi udlule ezindleleni ezithile nezinto ezithile kodwa nokho uyazi ukuthi phansi enhlizweni yakho ukuthi akalapho. Ngiyazibuza ukuthi uma kungekho soni noma umhlubuke osezakhiweni kulobu busuku uqandayo ukuthi akekho nawe kulobu busuku.
Now please don't do like Mary did. And you people who worship Mary, what about that?
Manje ngicela ningenzi njengoMaria futhi nilabantu enikhulekela kuMaria futhi wani ngalokho na uqala kumfuna futhi waye ezidlotsheni zakhe zomndeni natsho yelane nabo icabanga ukuthi uyamtshela lapho futhi ilandela benza ngayo namhlanje baya ebandleni ukuba bacabange mhlawumbe bangamtshela lapho omunye agijimele ebandleni leMethodist futhi bayothola lokho abakukholwayo futhi bayogijimela ebandleni leBaptist nasebandleni lilodwa nelinye befunisisa phakathi kwamabandla futhi uma konke sekuhlanganisiwe bathola isixhake esikhulu sezivumo kholo loKristu akekho lapho. Enye yamadoda amakhulu kuna wonke masibini esayenze ezenkolo engazi ngawo yayisendlini yami maduzane futhi yema egumbini futhi ngacabanga yini indoda enkulu njengaleyo yenze yize ukuba izokuyibona futhi ngivakashela na. Yathi ngifuna nje ukusho amazwi ambalwa mfowethu Branham kuwe ngathi kulungile ungahlala phansi futhi yahlala ngase ngithi ngizizwa ngimncane kakhulu ukukhuluma nendoda enokuqonda kwakho futhi yayingumongameli wezinhlangano zobuthunywa benkolo ezinkulu zaseSudan leyo inhlangano yobuthunywa benkolo kavile enkulu kunezo zonke ezweni futhi wayenomngane enaye owayengumngane oqondene naye uHyman Edelman wakungumnumzane Redhead lowo kwakunguye uDokotela Redhead. Futhi wathi futhi Branham ngenkathi ngizakumfana omncane wathi ngangiphandle ensimini ngolunye usuku ngibheka amafu njengoba ayendize edlula futhi ngathi ho ngabe kukhona uNkulunkulu ngaphezu kwalokho na. Wathi ngaphuthuma ngangena kumama futhi yena ngumama omuhle ngumKristu wangiphakamisela zingaleni zakhe futhi wangigona futhi wakuqala kungitshela ngoJesu futhi kwakunguye owaye ngibiza futhi wathi yena engothembekile emandleni lakhe wangiqala eminyakeni eyisikhombisa ubudala kungifundisa ngoJesu. Awathi nalonke enhlizweni yami ngaya kuzo zonke izikolo engangazi ukuthi kuyiwa kanjani kuzo futhi wathi ekugcineni ngathola iziqu zami zobungcweti ngacabanga ukuthi uma sengithola iziqu zami ukuthi ngokuqinisekile uKristu uyobe eme khona lapho futhi wathi labo iziqu zobungcwethu zabekwa phezu kwami wathi angizange futhi akukho lutho olwalungadlukile wathi lapho ngithola iziqu zami zobudokotela ngacabanga ukuthi uyoba lapho futhi wathi kwakungekho mehluko nje isiketshele sabadoda siyangizungeza futhi sitsho izinto ezimbalwa futhi anginike iziqu
Got enough degrees to plaster your wall.
Futhi wathi futhi Branham ngileziqeza nayo ukuplastela ngazo utonga lwakho kodwa ubu Kristu na kunjalo wathi ngabe othisha babe nephutha na
I said brother Reedhead I wouldn't want to say that the teachers has been wrong
Ngathi mfowethu Redhead bengingefuni ukusho ukuthi othisha bebe nebutha ngoba ngikho esikhundleni sokusho lokho kodwa mangisho lokhu uKristu akafiki ngeziqu zobungcweti noma izobudokotela wezobunkulunkulu kodwa uza ngokuvuselela kabusha uboya wakho ngoboya ongcwele ovela ezulwini
He said do you think that would be for me
Wathi cabanga ukuthi kuzongenela na ngathi ngokwaleli iBhayibheli lidala libuzisiweyo kungokwa noma ubani othandayo mageze
He said I've been taught that that was for a day gone by
Wathi ngifundiswe ukuthi lokho kwakungokosuku oseladlule ngathi koleke uthisha wafundisa lokho wenephutha wathi wazi kanjani ukuthi bebe nephutha na ngathi ngiwamukelile iBhayibheli lawo thembisa Ngizo naku lapho owethembisa khona manje ngitshele futhi ngibonise lapho ake wabuyisela leso sithembiso emuva anika ibandla amandla okukwenza manje kuphi lapho ake wakubuyisela khona emuva na
If the church tells you that those things are past then they're teaching for doctrine
Uma ibandla likutshela ukuthi lezo zinto sezadlula khona ke bafundisa ifundiso emiyalo yabantu futhi haye kaNkulunkulu bathatha imiyalo kaNkulunkulu futhi bayenze ize ngesiko labo kunjalo Angeke umthole phakathi kwezihlobo zakho angeke umthole uma uhamba futhi uthi ngizoba iMethodist sikashana futhi ngibona ukuthi kwenzekani ngizoba iBaptist sikashana futhi ngibona ukuthi kwenzekani awusoze wamthola lapho noma hayi kwelinye ibandla lehlelo
But any church that you wish to enter
Kodwa noma yilibi bandla yofisa kungena kulo hayi hlelo kodwa ongene enhlanganyelweni hayi ngakho konke kwebandla kodwa enhlanganyele kamoya ongcwele khona ke usumtholile
There will be a settled faith if you're Methodist Baptist
Kuyoba nokukholwa kuzinzile uma uyi Methodist iBaptist iCatholic iPresbyterian noma ungadle ube yini uma uthola uJesus njengomsindisi wakho siqu hayi ngokuxawula izandla nomshumayeli noma izimfundiso zesivumo kholo kodwa ngokuthola inkosi uJesus
In the churches today making their creeds thus
Namabandla namhlanje enza izivumo kholo zawo kanjalo baphanga uNkulunkulu bathatha izifundiso zabo futhi benze imiyalo kaNkulunkulu ize
It doesn't have the effect upon the people Why Because
Ali namtshelela phezu kwabantu kani na ngenxa yokuthi isayenze yethu yezenkolo yenze kumuntu izimfundiso zethu nezivumo kholo zethu zivale izibusiso kubantu futhi abanalo ethi ubalo kuwemukela
They know nothing about it They just know that they belong to church
Bazi lutho ngawo bazi nje ukuthi bangabe bandla futhi ingakho singena enhlanganyelo amabandla elinge nelinge ingakho ukuthi banemvuselelo futhi amanye amabandla angeke abambisane nabo ihlelo lithize ngoba bathi akusilo ukholo lwami
There's only one faith the Bible said so Not faith in a creed.
Kukhona ukukholwa kukodwa kuphela. IBhayibheli lasho njalo. Hayi ukukholwa esivumweni kholo. Hayi ukukholwa ehlelweni. Kodwa ukukholwa uNkulunkulu. Yilokho ukukholwa kuphela kukhona. Ukukholwa kukodwa inkosi eyodwa nombaphathizo wodwa. Umbhalo usho njalo.
And now After going
futhi manje ngemvako uhamba uhambo lesuku lonke. Babheka phakathi kwezihlobo zabo zomndeni futhi abamtholanga.
I wonder tonight How many people in here
Yazibuzi kulubusuku, bangaka bantu bangati lapa, abawelele banzeni le baptizi futhi bazibandakanye le baptizi. Manje akukho lutho, angikahleli wona mabandla, ngingowabo bonke, kodwa lokho ngikukho ngokumelana kungukuthi benze izivumukholo zabo futhi badwebe imigqa nemingcele. Ukuba wonke amabandla ahlale ngqo ephephelini futhi nje alifunde ngendlela futhi angagangi ngalo nje aliyeke ngendlela uNkulunkulu aliloba ngayo.
But they'll go a little piece, say, oh, that was for another age. It's no other age.
Kodwa bahamba isiqeshana bathi, wo lokho kwakungokomunye onyaka. Akusikho komunye onyaka, uNkulunkulu kuyayizela namuhla naphakade. Manje uhamba uhambo lozuku futhi uyogalaza futhi uyobona izivumo khona zithize bese ucabanga ukuthi awu mhlawumbe yilokho futhi uyongena futhi uyogalaza uyoba khona umuntu phakathi lapho ozokwenza ukuthile uyothi lokho kusikho uyothola incwadi ilete yakho evela kulelo bandla bese uye welisela kwelinye. Bese kuthi ke uyoba phakathi lapha izinsuku ezimbalwa noma mhlawumbe amaviki noma izinyanga noma ngisho neminyaka umuntu othile uyocazula leyo ngqola yakho yamaphula encane futhi uyohamba nencwadi letha yakho kweke indawo futhi ubusuka lapho uye endaweni ethile awuhlaliseki neze.
Ipepele
lathi unjengezinkanyezi ezizulazulayo imikhumbi engenaseyili uzengezanyiswa yiyo yonke imimoya yemfundiso ngapha nangapha lapho ipepeli lisenqabela ukuba senze lokho. Zinza yazi ukuthi umi kuphi ungakwesekeli manje ungabaqotho ngokuthembeka nalokho uzinzile ungaba yezinzile Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic noma yini enye ezinzile nje.
But don't be stable in your church doctrine. Be stable in the Bible. Kodwa ungazinze
emfundisweni yakho yebandla. Zinza emfundisweni yeBhayibheli. Bese uhlola izimfundiso zakho ngeBhayibheli. Buza ukuthi uJesu wayengubani. Uma engesuye namhlanje, khona ke imfundiso yakhe ilungile.
You have an example.
Nesibonelo futhi wathi ngiyisibonelo sakho ngikunike isibonelo ufanele ukwenze komunye nomunye njengoba ngenzile kuwe uJohane ngcwele 13.
Now, but you find out that's what happens.
Manje kodwa uthola ukuthi lokho kwenzekayo manje kunendlela yodwa ngempela kuphela yokumthola ke uma ungamfumani phakathi kwezitshobo wabuyela emuva lapho abushiya khona lokho ibandla belifanele likwenze.
Go back where you left him at.
Yela muva lapho amshiya khona futhi uzomjola lapho wena Methodist, Baptist nama Pentecostal nama Assemblies of God nani lonke abethabenekele lika Branham nokungele kunye buyela muva lapho namshiya khona. Ubikhumbuza ngomfundisi kesinye isikhathi esedlule empini yomhlaba yesibili wayengitshela ukuthi wayengumshini waya kumuntu lezo kwakuyizibhamu umshini gani bamtshela ukuthi wayefa wayekade edutshiwe esifubeni kwesibhamu umshini gani izinhlamvu eziningi wathi indoda iyafa nomfundisi wangena ukuba mbone futhi yayingukapten.
And he walked into the tent, he said, Captain, are you a Christian?
Futhi wangena etendeni wayesethi Kapteni ngabe ngumKristu na yathi awu ngake ngaba ngumKristu wathi kodwa ke kwenzekani na yathi ngikumbuli nje ukuthi kwaqala kanjani futhi wabheka ishadi lakhe futhi wabona ukuthi wayenikeze imizuzu emithathu kuya kwemidlalo ukuba aphile futhi ingcenye enhle yaleso sikhathi yayisivele sisetshenzisiwe sazi kancane kangakanani kodwa isikhathi sethu esiningi sesivele sichithiwe futhi.
And the chaplain said to the captain, he said, Captain, where did you
Nomfundisi wathi kukapteni wathi kapteni umshiye phi na awu yathi ngikumbulo kamanje wathi kungcono usheshise ngoba unazo izikade esiningi zokubuyela ezantsi emgwaqeni lapho umshiye khona wayesethi noma phi lapho umshiye khona ngakho ke yana khona lapho futhi uqale futhi uzomthola. Nomfundisi wathi walinda izikhashana izimbalwa neBhayibheli ezandleni zakhe ukuzwa ukuthi ukapteni uzothini futhi waqhubeka cabanga futhi cabanga futhi wadonsa kanzima njengoba igazi laligcwala emaphashini akhe. Futhi yebo kesikhashana ukuba amatheko okukhulu kwafika ebusweni bakhe ngezinyembezi zakhe ngcika zehle ezihlathini zakhe yathi ho ngiyakhumbula wathi qala kusukela lapho kapteni masinyane
and the captain said now I'll lay me down to sleep
nokapteni wathi manje sengiyazilalela ngikuleka ukuba inkosi igcine imphefumulo wami futhi uma ngifanele ngife ngingakavuki ngikhuleka ukuba inkosi ithathe imphefumulo wami waguqula ikhanda lakhe futhi wayesehambile wamtshela kuphi na ezibiliyonini sasesikoleni esiphakeme na ekuqeqesheni kwakhe kwesenze ephathelene nengqondo yomuntu na ezivuweni kholo zakhe na ebandleni lakhe na chabo wayemtholephi na embhedeni wezingane ilapho emshiye khona futhi ilapho uJesu ayelinde khona Asizoze zathola uJesu ngokubuyela emuva ekuqaleni kobuBaptist emuva ekuqaleni kobuMethodist noma ubuKatolika sizothola uKristu kuphela lapho siphindele ePentecost ekuqaleni hayi ihlelo manje kodwa esehlakalweni sangempela sasePentecost
when 120 people were gathered in the upper room
Lapha abantu abayikhulu namashumi amabili babuthane kabelane liphezulu ukuthi uJesu wayebathumele lapho wayesebatshela hlalani emzini waseJerusalema nize nembathiswa amandla avela phezulu Asizange salinde isikhathi eside ngokwanele ukuze sithole imfundo yanele hayi ukuthola iziqu zobudokotela noma isipiliyoni sesayense yezenkolo kodwa sizodingeka silinde kuze kwenze lowo moya ongcwele wasePentecost ephezu komuntu ngamunye ngokwembathizwa amandla okuguqula ubuso bakhe wesilisa nowesifazane esonweni nasezintweni zezwe nokuphila njengomKristu khona ke ungajoyina noma yiliphi ibandla elifisayo
But we left him at Pentecost. The Methodist left him at Pentecost.
Kodwa simshiye Pentecost. The Methodist simshiye Pentecost. The Baptist simshiye Pentecost. The Catholic limshiye Pentecost. The Amish limshiye Pentecost. The President limshiye Pentecost. The Assembly of God limshiye Pentecost. The Bandla United Church limshiye Pentecost. Ilapha qala khona.
Oh,
Nkulunkulu, siza lokhu kuba kushayele kuye ekhaya kuzo zonke izinhliziyo. Ingakho engahlali kulezi zakhiwo. Ingakho engezi ezivumweni kholo zethu namahlelo. Sishiye izimiso.
Listen, Jesus said, I am the vine. Ye are the branches.
Yelelani uJesu wathi, mina ngikuvini, nina ningamagatsha. Futhi lapho ibandla lazimbela kuJesu laveza ikatsha lasePentecost.
And if the first branch come out of the vine Pentecostal every
Futhi uma ikatsha lokuqala liphuma emvinini wasePentecost, wonke amagatsha azomele abe njengelazi ukuqaleni. Sifanele sibuye lomuva esahlakalweni sasePentecost. Umomvini uveza ikatshe lomvini magrapisi lapha ikatshe lilandelayo lizoba umvini magrapisi ikatshe lilandelayo lizoba umvini magrapisi ikatshe lilandelayo lizoba umvini magrapisi
Jesus Christ is the same yesterday today and forever
futhi Jesu Kristu kuyizolo namuhle laphakade futhi angabana hlobo lilodwa kuphela lwamagatsha futhi lawo amagatsha asePentecost ebandleni lakhe ngesehlakalo sasePentecost
Oh you say brother Branham Just a minute. I am
Lord. Oh, when you watch Branham umzuzu nje, ngithembekile sivumweni kholo sami. Uma sivumo kholo sako sifundisa ukuthi konke kumele ukwenze, buqhawula umshumayeli uJesu wathi, "Wakuke njalo kusukela ekuqaleni."
You say brother Branham, I belong to a great denomination.
When you watch Branham, ngingowehlela likhulu, futhi ibandla lami lisho ukuthi izinsuku zezibangaliso sezedlule. uJesu wathi, "Wakuke njalo kusukela ekuqaleni." Wakukuphe kuqaleni na ePentecost lapho amandla kaNkulunkulu ophilayo awela phezu kwabantu abayikhulu namashumi amabili futhi wababhaphathizwa ngoMoya oNgcwele namandla kubaba konze lokho kwaguquka izwe eliziwayo
You say brother Branham
Wena uthi mfati Branham ibandla lami liyakholwa sibona besifazane ezitaladini namhlanje bebhema usikilindi bagqoke izikhindi wena uthi awu umbelusi wami akasho lutho ngakho ibandla lethu lithi lokho kulungile kodwa uJesu wathi kwakungenjalo kusukela ekuqaleni kwakungenjalo ukuba abesifazane abayogqoke ingubo yowesilisa kuyisinengiso emehleni kaNkulunkulu.
You say to me, Brother Branham, a few nights ago, you condemned sprinkling.
Wena uthi kimi mfowethu Branham ubusuku bombala obedlule walahla ukufafaza kodwa wena uthi ibandla lami lifundisa ukuthi ungafafazwa futhi kulungile kodwa uJesu wathi kwakuke njalo kusukela ekuqaleni.
You say, but Brother Branham, my church believes in pouring.
Wena uthi kodwa mfowethu Branham ibandla lami likholwa ekuthululeni futhi kiqotho futhi libandla likhulu kodwa uJesu washo ukuthi kwakuke njalo kusukela ekuqaleni.
Say, Brother Branham, I have been immersed in the name of the Father.
Uthi mfowethu Branham ngiyengacwibizwa egameni likayise nasegameni lendodana nasegameni likamoya ongcwele iphephelo lathi kwakungenjalo kusukela ekuqaleni akukaze kube khona into enjalo ukulandela enye imfundisozo nesimfumo kholo kwenziwe ngumuntu. Petru wathi ngosuku lwePentecoste ebandleni lokuqala phendukani yelona lowo babhaphathiza egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwamukela iziphiwo sikamoya ongcwele.
While the promise isn't to you and to your children into them.
Ngokuba sithembiso ngeseni nesabantwana benu nakubo abakude nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza noma yini phambene naloko yayinge njalo ekuqaleni.
You say I belong to a great denomination.
Wena uthi ngikhohlela likhulu elithi sikhuluma lapho iBhayibheli likhuluma khona futhi sithula lapho lithula khona nebandla lethu lisho ukuthi izinsuku zezimangaliso zeledlule kwakungenjalo kusukela ekuqaleni uJesu wathi wayezoba wonguye izolo namuhla naphakade kodlula abazulu lomhlaba kodwa izwi lakhe alisoze ledlula. Sibiro subini ukuthi bathathe imiyalo kaNkulunkulu futhi bayiphendukezela bayise masukweni amadoda kodwa kwakuke njalo kusukela ekuqaleni yisiko lamadoda esiwakhonzayo hayi imiyalo kaNkulunkulu. Simela apa namadlelo ethu uqobo izolo busuku futhi sabona umshumayelo impumputhe emukela ukubona kwakhe emile emsamo futhi ngimbone ephilisa wona amathunzi okufa ngibona eletha abantu abathathe ukuphileni emva kokuba sebemenyezelwe njengabafileyo kugudotela. Wena uthi ukukholwa lokho ibandla lami elikukholwa kodwa lokho kwakuyiqiniso kusukela ekuqaleni noma yini ephambene ayinjalo kusukela ekuqaleni ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu ophila uNkulunkulu umnini amandla wonke angeke ahluleka unguye izolo namhlanje naphakade. Singeke simthole ezivumweni ikholo zethu singeke simthole emahlelweni ethu kuzomela simthole lapho simshiye khona.
You say, well, I have, Brother Branham, I tell
you. Wena uthi awu nginakho futhi Branham. Ngiyakutshela ukuthi ngenzeni. Ngasi nemboyeni, ngiyazi nginawo. Kwakungenjalo kusukela ekuqaleni. Ngikhulume ngezilimi, ngakho ngiyazi ukuthi nginawo. Kwakungenjalo kusukela ekuqaleni, kunjalo. Wena uthi ngamemeza futhi nginawo. Kwakungenjalo kusukela ekuqaleni, kunjalo. Ukwazi uKristu ngokwazi umuntu kaKristu ekuthethelelweni kwezono futhi kuguqula impilo yakho. Ngibona abantu besine bememeza bekhuluma ngezilimi nokungenokunye futhi baphile noma iluphi uhlobo lokuphila. Ngakho lokho kungeke kwabanga kuyikho. Ngibabone bejoyina amabandla begxawula izandla bephaphathiza bedlula kuzo zonke izinhlobo zezivumokholo futhi besalokhu bephila njengodeveli. Kwakungenjalo ekuqaleni. Ubuhlakana naye umuntu inkosi uJesu ukwazi yena njengomsindisi wakho uQobo ukwazi yena njengesithandwa sakho ukwazi yena engukuphila kodwa lezi ezinye izivumokolo nezinto akukaze ekuqaleni kwakhe kwafakazelwe inkosi yethu. Hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo kude kangakanani na mhlaba wonke kubani na konke okudaliweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo.
That was what was the beginning.
Lokho kwakunjalo ekuqaleni noma yini ephambene naloko akulungile awukutholi ezivumweni kholo ukuthola kuKristu uyena kuphela. Wena uthi Brother Branham iBhayibheli lathi lapho lathini na ngegama lami bayakukhipha odeveli bayakukhuluma ngezilwimi ezintsha izilimi futhi uma bephatha izinyoka noma baphuza kubulelayo angeke kwabalimaza uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayozinda yilokho kwashiwo umbhalo Noma yini ephambelene lokho wena uthi lezi zibonakaliso ziyobalandela nansi indoda endala elungile ikhokho okweshumi kwayo isebenza kahle iphatha kahle umakhelwane wayo uma kuyilokho kuphela okukuthathile uKristu wayengadikekile ukuba afe uthathe isehlakalo zomuntu siqu sokudlula esuka ekufeni angele kuphileni futhi eba izidalo esisha kuKristu Jesu noKristu enhliziyweni lawo ngumoya ongcwele yilapho owacala khona Labo bafundi babenga matoda lungile babenga matoda anokulunga bakhoka izikweletu zabo babeqotho bangahlinzeka ngama inji ayishumi lesikhombisa yadini nama awunzi abaningi kakhulu ngaphezu kukapondo futhi uhambe imayela elodwa bahambe amabili babenga benkolo kakhulu babenjalo nalabo bafarisi kodwa uJesu wathi uma umuntu ekazala kokusha ngeke ngisho angene embusweni Sifanele sibuyele muva lapho ezimshiye khona sibuyele muva futhi sithole lapho ngoba lezi zivumo kholo zazike njalo kuqaleni amabandla amahlelo ayenga njalo kuqaleni Yakho nje kutajaza yonke into futhi uphuthume muva phela kodwa bezothola oneqiniso lokukulophilayo ubulukisa abagulayo ahlambulule abalocoka kibo devil futhi yabize ukuze ebhayibhelini onguye izona lomdlala phakathi uNkulunkulu wasekuqaleni unguye ongaguquki angeke abe nguNkulunkulu futhi abe enye into ethize namhlanje nenye into ethize kusasa enye into ethize angeke abe nomkhawulo futhi abe njalo ngokuphelele unguye izona namhlanje naphakade
now friends in the day that we're living
Manje bangane ngosuku esiphila kulo lapho sibona ukuthi amadoda onakalise izwe ngamasiko awo lapho onakalise ibadla ngamasiko awo lapho onakalise izinqondo zabantu ngamasiko awo Aselilanga kukho ngobunye busuku futhi sibona ukuthi lelo bandla elidala ngegama noma ibandla elizibebe elalina madodakazi futhi bobabili baphela ngenxa yemfundiso nobufebe bokungcola kwabo na lokho kufika kuzo zonke izinhlangano zincolisiwe Futhi manje ngisho ukuthi baleke enhlanganweni yakho kodwa yabaleka ekubambezeleleni nje kuleyo nhlangano finyelela kuKristu lezo zinto azilungile asibuyele emuva ekuqaleni Kona ke uma singenza lokho uyothola uKristu uhamba ingena kulowo muzi owakhiwe phezulu kwedalini qinile futhi lapho izibonakaliso nezimangaliso nazo zonke izibuziso uNkulunkulu azethembisa zizobonakaliswa kulelo bandla asikhuleke
Just before we go to prayer while I leave this solemn warning in your heart.
Ngaphambi nje kokuba siye emkhulekweni ngenkathi ngisashiya lesi sixwayiso esizothile enhlizweni yakho ngabe kusenawe njengoba kwakunawe kuqaleni na ibandla okulo ngabe yisimvumo kholo kuphela noma ihlelo noma ngabe isehlakalo esikulethela lokho njengoba kwenze kuqaleni na
If it isn't then
uma kungenjalo khona ke akunjalo ungeze kuqalelike bese uqala lapha na futhi ubaleke ezivumweni kholo nasemahlelweni futhi ukhonze uNkulunkulu ophilayo uma ulapha kulowo busuku futhi ufisa ukuba ukhunjule emkhulekweni wokuvala ungazi phakamisa izandla zakho kuNkulunkulu bese uthi ngikhumbule mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise sakhiweni lokho kuhle lokho kulungile Ngibonandaba ukuthi ungwalipi ibandla ihlelo lakho phakamisa isandla sakho uthi iba nomusa uNkulunkulu kimi uNkulunkulu akubusise lokho kulungile izinqwaba zezandla ziphakeme sakhiweni sonke Ngikumbule ngomkhuleko mfowethu ngaleli hora wena uthi ngoba ngifuna ukubuyela emuva ekuqaleni uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena phansi lapho emuva ehholo phezulu ngaphandle Inkosi ibusise uNkulunkulu uyazibona izandla zakho ziningi kakhulu kuba ngizibale wazi wonke umuntu emuva lelenenekazi elizama ukuphakamisa izandla zalo phezulu le ngemuva lapho busisa dadu wethu
Jesus said you teach for doctrine the traditions of man.
UJesu wathi nifundisa imfundiso amasiko abantu futhi nenza imiyalo kaNkulunkulu ize ngamasiko enu futhi uma akujonga lolo zuku kuthiwani ngalokhu na asibuyele kuqaleni manje Loko kukuthiwa ningakho kena uma igatsha livela ngosuku lePentecost futhi laveza ibandla lalolo hlobo baya kulo lonke izwe izibonakaliso nezimangaliso zabalandela ndawo zonke. Hayi izibonakaliso nezimangaliso esizozibiza namhlanje kodwa usuku lapho bephuma khona bashumayela ndawo zonke baphaphathiza abantu bephindelele egameni lenkosi uJesu baba khipha udevele baphulukisa abagulayo baba nokunqoba kusukela ekuqaleni kuye ekupheleni. Futhi umaziko lebandla lakho likufundise okuphambene nalelo asibuyele muve ekuqaleni lapho sashiya khona futhi asikhiqize lapha kulobu busuku amalungu ebandla njengasekuqaleni ayenothando lobuzalwane omunye komunye babeka phansi izimpilo zabo benzela omunye nomunye. Amadoda nabesifazayo abathandanayo lolo thando lukaNkulunkulu baze baya etilokweni lokuhlukelelisa kwezimilo noma ezindaweni zokuphakeka omunye enzele omunye. Lelo yibandla yaseqaleni. Inkosi kubusise sisakuleka.
Dear Heavenly Father, as we come to the closing of this
Baba sezulwini othandekayo njengoba size ekuvaleni kwalo mlayezo omncane lobu busuku nabantu bemi bezungeze izindonga belindile bencike ezinsikeni nasezindongeni ngisho langaphandle futhi baphakamisa izandla zabo bafune ukuhlangana nalowo Jesu osekuqaleni.
Grant Lord at this very hour they meet him.
Sibekona Nkosi ngalo lelihora bahlangana naye ngoba kulothiwa ukuthi babusisiwe abalamba futhi bomele kulunga ngoba bayosuthiswa. Zibale sikhulu sezandla baba eziningi zabo angikwazi ukuzibala kanye kanye kodwa uzibona zonke futhi uzazi zonke futhi kulothiwa ukuthi akekho ngeza kimi uma ubaba wami ngamdonsi. Sebenele yilezi zivumukholo futhi baqonda ukuthi abamthola uJesu ephakathi kuzo njengoMaria noJosepha bamele babuyele muva ekuqaleni lapho bemshiye khona.
They wish to go back tonight to an experience.
Bafisa kuphindela muva kulobu busuku esehlakalweni sasePentecost bese bamukele umoya ongcwele futhi lapho bazalwe kabusha embusweni kaNkulunkulu futhi siphe khona Nkosi ukuthi kamunye wabo uzomukela leso sehlakalo kulo lelihora ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho. Futhi sizakodwa emisa makhanda ethu angazi noma ningakwazi noma khabo uma ningathanda ukuphumela ngaphandle ningene maphakathi nesikala sezihlalo kunendawo yokuhamba ngalapha yehlelani lapha ngo futhi nizungeze altare bese nithi futhi prenem uma ukukholwa ngempela lokho. Kungathi kuba ngibe indida kini ezikhathini eziningi esezadlula kodwa ngibona ukuthi kukhona okwenzekile izigidi emhlabeni jikelele ziwemukelile.
Kuthi
kubonakala sengathi kubuyela muva kuqonde ngqoye kuqaleni eBhayibhelini. Angikabi nazo leso sehlakalo kodwa ngifuna wena ukuba ungikhulekele kulobu busuku khona lapho eyalithare futhi ubeke izandla phezu kwami ngoba leyo ndlela abakwenza ngayo kuqaleni.
Philip went out and preached
to Samaria kuma Samaria futhi waye baphaphathiza bonke kambeni ka Jesu kodwa umoya ongcwele wawungakafiki nako yedwa kubo kwaze kwaba yilapho bethumela khona uPetro futhi wehla wasebeka izandla kubo futhi bemukela umoya ongcwele.
If you would desire prayer and if you're
uma bungafisa umkhuleko futhi uma umphefumulo wakho uthwele isono futhi nokho uzamile hamba abandla nemibhaphathizo nokunye nokunye kodwa kusebenzanga uma ufuna ukuba mina ukuba ngikhuleke nawe kulobu busuku ngiyukela ngqo lapha manje.
I'll be glad to offer my service of prayer.
Uzojabula kunikele inkonzo yami yomkhuleko wanoma yimuphi wenu yibaqotho futhi ngiyakhole ukuthi uma uza ezinjulweni zobuqotho bakho uNkulunkulu ongavula amehlo aphuphuthekile angahlanza inhliziyo engcolile uNkulunkulu ongavusa abafileyo ngokunyama ngokuqinisekile angamvusa ngokomoya.
He who can quicken the mortal body can certainly quicken the immortal soul.
Lo ngaphilisa umzimbo ofayo ngokuqinisekile ngaphilisa umbevulo ofayo. Ukuphilisa kusho kwenza kuphile. Bangathi uNkulunkulu angajulisa lokho enhliziyweni yenu bangane bami bathendekayo. Ninabantu lapha bedolobha laseJeffersonville nasenew Albany naseLouisville angazi ukuthi uzoma kanjani ngosuku lokwadlulela ngoba uNkulunkulu wenze konke khona lapha kuleli elidala elincane elijobekile ithabanekele elibukeka liphukile labheka phansi uphulukisa abagulayo ubonise izibonakaliso nezimangaliso uveze lokhu izwi lakhe kungaphambuki nanto eyodwa emibhalweni futhi wazifakazisa ukuthi unguNkulunkulu wabaphilayo Zileta kanjani izulu ikhaya lakho futhi ubambelele ezivumweni khona namahlelo izinkolo zamanga nombabathizo wamanga namadlingozi amanga na uzokwenza kanjani uma kusenhliziyweni yakho ngqo ezandleni zakho ukwenza isinqumo sakho na ngangisendaweni yakho ngaphambi kokuba kube late kakhulu inguna phakade bengiyoza Ngokuba kubulana uJesu akhuluma ngabanye besifazane basesizweni futhi wathi intombukazi yaseNingizimu iyakusukuma ngosuku lwadlulela kake nalesi sizukulwane silahle ngoba yeza ivela le ebikhawulweni yomhlaba ukuza kuzo ukuhlakanipha kukaSolomoni. Ngokuba kubusisa dide wethu uma nje ufuna ukukhoqa yehlela lapho ngo uma abantwanyana behlehlele emuva ngokusemandleni yabo manje kulabo abangafuna ukuza futhi bagoqe benzele umkhuleko Ngizocula nje ivezi nomama bili yaleliculo ngixilise umphefulo wami okwehange futhi ngifuna wonke umuntu akhuleke ngakho konke ngenkathi sisabona uma labo abafuna uNkulunkulu belangazelela ukwehla futhi bakhuleke Kikilizo umphefumlo wami owe angendaweni yokuphumula angisayikuhamba ngomkhumulo andlolo kopayo isiphepho singahle siphephethise udlanga izivunguvungu zichule Jesu ngiphephe njalo njalo ngibambelelise kwange wami njengoba umoya ongcwele uzo siholela phansi ngoyalitshale manje umkhuleko hamba ngomkhumbiko lwandle olukho Woza mhlubuki Siphepha singahle siphephethise ukudlanga Yese bongvungu zijule O Jesu ngiphephe Jalo njalo Ngikhanyise Nkosi Can you say Mabu Tibu Kanya Ovela?
That's what it is, it's the word.
Iloko we go easy, Kanyisa. Minako Bukanya and Mazakangagini. Kanyisa. Ngebumo udlule uphume esihlaleni sakho wehle na buyela muva ebandleni lakho nomaphi lapho ovela khona kodwa woza lapha futhi umthole njengoba wenjalo eqaleni nakukhanye ukukhanya okuvela esibanini solwandle ukufana noje Fana.
How many would like to
go banjalo? Pamisa sala sakho nje. Emhlabeni ngilangazele. Lokufana naye. Kongombe lwempilo kuzoke emhlabeni. Oya. Ngithela ukufana naye emkhombeni wasebhethlehema kwa aveli sihambi emhlabeni ngilangazele la ukufana na ye kongo hambe lempilo kusuka emhlabeni kuye kazimulweni Belangite la ogo fana na ye ogo fana jeno cheso ogo fana no cheso emshaven gilagazele Suga yam chaben kuye ikazi mulwe ni no pelangite la ugo fana na ye.
As these the dear mourners, those who have felt the conviction of the Holy Spirit.
Njengoba labo abalilayo abathandekayo labo abazizwele ukulahla ngecala ngomongcwele ubabizela isiphethweni sabo sokugcina futhi khumbulani kungenzeka kumuntu omncane kunabo bonke phakathi lapha kungakapheli imizuzu emhlanu nasehoreni kusukela manje kungenzeka kungabi nomuntu ophilayo emhlabeni kungenzeka Zenzi ya chepinyake ni mbile njure Kwa kumizuzi ya mitatu yunga pambi kwa pagati no busugu Niazi besiku shumayela ngezi profecho Ogulungele ugwenzeka nje Kuchi kungani satane kutina usasibielweni Ngokunga baza kutanyana kakulo mkondo niyako na Manje wena lapho uzofafaziwe wathelwa noma wapapatizwe ngezigizi ndlela yakuyo mpapatizo maKristu makwazeke lokhu kuwe kwathi uPetro zakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo ababelizwa izwi abakusoka abakholwayo abaningi ababefikile noPetro bamangala kakhulu ngokuba isipho sikamoya ongcwele sitheliwe phezu kwabezizwe ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu khona uPetro waphendula wathi
Then answered Peter Can a man forbid water that these should not be baptized which has
Ukona yini ongala namanzi ukuba bangapapathizwa laba abamukela umoya ongcwele njengathi na khona ke wabayala ukuba bapapathizwe egameni lenkosi Jesu Kristu Zenzo zeshumi nesishiyagalolunye ake nginicaphunele kubantu bebaptist futhi lalizisani Wathi lapho uApollo eseKorinte uPaulu wafika aseEfesu esedabulile amazwe angasedla wathola abafundi abathile wathi kubo namamukela yini umoya ongcwele emhlabeni kolwayo na bathi kuye asazi nokuba kukhona umoya ongcwele wathi kubo pho napapathizelwa kukuphi na base bethi sapapathizwa ngokukaJohane wayesethi ngiqinisile uJohane wapapathiza kukho kuphenduka ethi bakholwe kuyena oza kuza kungukuthi kuJesu Kristu futhi bathi kuzwa lokhu bapapathizwa futhi egabeni lenkosi uJesu Kristu kwathi uPawulu bekile izandla phezu kwabo nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo base bekhuluma ngezilimi bababaza uNkulunkulu Basekalathiya bokuqala sishiyagalombili uPawulu ekhuluma futhi njengalokhu ngishilo ngiyaphinda futhi ungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona makabe ngokuqalekisiweyo Kunendaba ukuthi zingaki izivumo kholo zokukhanya mangaka amahlelo zingakanani izinto uma ungakabhapathizwa egameni likaJesu Kristu ninamakholwa ngiyaniyala egameni likaJesu Kristu kuba nihambe niye kuleli chibi bese nibhapathizwa kunjalo ya lokho kanye umbhalo kushoyo Ngokuba linga linga ngama ngaphansi kwezulu elinikezwe phakathi kwabantu osindiswa ngalo ukukhathaleka ukuthi okwenzile ukuthi wemukele kangakanani umoya ongcwele asibuyele ekuqaleni uma wake wafafaza wathululelwa noma wabhabhathizwa egameni likayise ndodana nawo umoya ongcwele yisivumo kholo esingamanga akukho muntu ebhayibhelini wake wafafaza owake wathululelwa noma wake wabhabhathizwa ngisho egameni likayise indodana nawo umoya ongcwele.
Let's go back to the
galeni futhi uzomthola iyalchara livuliwe nechibi lilindele ngenkathi sisecula kanye futhi ukufana nje noJesu ukufana nje noJesu ukufana noJesu emhlabeni nginakazele ungeke weza lapho na kuthiwani ngani makholo wena kuzoba negumbi elivulekela nina lapho emzuzini nje konke lobilo uhamba wathini na kwakuke njalo kusukela ekuqaleni uma ufuna ukufana naye kazibulweni ngecelo kuphela ukufana naye. Asikuleke futhi woza tete wethu uma uza elithala lapha kulungile.
Lord God, let it be written and let it be did, Lord. It is written, so now let it be done.
Nkosi uNkulunkulu makulotshwe futhi makwenziwe Nkosi ulotshiwe ngakho manje makwenziwe ngeke ngaba necala Nkosi ukwahlulela ngokuma emva kwesingi sivumo kolo sebandla kodwa ushumayele ivangeli eligcwele emandleni ovuko lokwamangcwele.
Now Lord will you
manje Nkosi ungawahlalipha lamazwi futhi ungawuthumela umoya ongcwele kulaba kulobu busuku Nkosi na
and heal the sick and the afflicted in our midst, that the people
might uNkulunkulu waloba iphepheli useselapha futhi akuguquki nakuba umuntu ezama ukuguqula izwi kodwa uNkulunkulu akaguqukiyo owathi kwakungenjalo kwasekuqaleni futhi uma sibona ukuthi igatsha lokuqala lalini emvinini ngokwempela singenza incwadi yezenzo izibonelo zethu njengebandla. Sibekona Nkosi kulobu busuku ukuthi wonke umuntu lapha ongazange ayilandele Nkosi Jesu futhi uJesu kubenzekisa ukuthi waye nabo ngezibonakaliso nezimangaliso zefundiso yeTestament elisha yencwadi yezenzo okwavezwa kuyo igatsha lokuqala kwangathi zingawa ngokuzithobe ezinyaweni zakhe futhi ziqhubekele phambili Nkosi futhi simthole njengoba wayenjalo kuqaleni ngoba ngeke samthole phakathi kwezi umkhono zethu namahlelo naphakathi kwezethu zincane izifundiso ezibuthakathaka zalolu suku simele ukubuyela emuva kuNkulunkulu naseBhayibhelini lalabo abalaba beguqe ngamadolo abo lewo ufune umoya wakho ongcwele futhi bayekhona ukuthi uzakufika phezu kwabo abahleli kunoma iluphi uhlobo oluthile noma iyiphi indlela ethile bafune nje umoya ongcwele ukuba ufike kubo. Sibekona kuNkulunkulu ukuthi izinhliziyo zabo zivulwe ngalesi sikhathi namandla kaNkulunkulu ophilayo awele ezinhliziyweni zabo futhi ubagcwalise futhi uphethethelele izono zabo futhi ubagcwalise ngomoya ongcwele sipheleze izinto baba. Manje namakhanda ethu ekhotheme ngokuqhubeka nje omunye umzuzu ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu uzohamba ngendlela enkulu ngokudlulele emizuzwini embala nje. Uma kukhona abanye lapho kulobu busuku abayizihamba abavela ngaphandle kwedolobha abangakwazi ukubuya kwenye inkonzo futhi usesimweni esiphuthumayo ngenkathi laba besesealthare befunisisa belinde kuNkulunkulu okungukuthi sizolungisana nabo emizuzwini embalwa. Kodwa uma belapha esibweni esiphuthumayo futhi abakwazi ukulinda nje kuze benzele enye inkonzo bafisa ukukhulekelwa ningaze phakamise izandla zenu umuntu ofanele ahambe. Oyedwa ababili kulungile oyedwa ababili onga phakathi lapha manje abathathu abaphakathi lapha ongazakwazi kulinde sekade side ukuthi ba nje ufanele ahambe abane ngibona yedwa ngemuva kunabantu abane abahlanu omunye khona lapha kulungile ukukhona abahlanu phakathi lapha kulobo busuku abangazakwazi kulinde sekade side ngiyacabanga uma ungakwazi futhi ungama ngezinyawo zakho uma ungakwazi ungahle utshwalwe futhi ngathi sisagcina laba bantu yalithale ngiyafuna futhi nina ukuba ningene ngale kuleli gumbi lobukuleko ngale kohlangothi lwesandla sami sokudla lapha laba bantu abahlanu ngathi nje sisacela ukuthi abefundisi balo ophakathi kwalesisakhiwo kulobu busuku okhola ukuthi lo mlayezo engiwushumayelile ukuthi lezi zivumukholo nezifundiso ezenziwe ngumuntu namhlanje ayiveli kuNkulunkulu kodwa zingezomuntu nokuthi besifaneleke phela sibuyele emuva endleleni yebhayibheli sibuyele ekuqaleni ngifuna baye balabo befundisi bahambe baye phambili futhi bame laba nami ngenkathi sisabeka izandla futhi sikhulekela laba bantu lapha kulaba bantu abafuna izibusiso zikaNkulunkulu ezinkulu empilweni yabo abanye benu befundisi uma nithanda ukholwayo ileli ukuthi liqiniso elibaluleke kakhulu kunika uNkulunkulu ningabuyi ngenye indlela manje yabo yiba umuntu olikholwa ukuthi liqiniso kokuphelele kuthi labo manje labo abadlanu ababambe izandla zabo uzukezani ngakulolo olungehlangothi uma ningakwazi noma uzani kapha ngemva komsamo uma ningakwazi kungena lapho futhi nizobona ukuthi kwenzekani emizuzwini embalwa hamba ngqo wedlule ngale ndlela fowethu uma abantwana bezohlehlela emuva lapho futhi manje makuthi labo abezayo manje bezela ukukhuleka badluliseni nje uma ningakwazi khona ngalapha Yes, you both so good. Can you get to go again? Kona guess on game must be missing. Go was she young as so to is a cape also sees a massing as he is a hobo butter of a kukaikaya. Kona get number 40 number oh, now my ceiling was it. Massing as is a pillar. Siyakuhlangana nabathandiweyo bethu siyakuhlangana ngaphesheya kokholo sakulite singaba hambi nezihambi lapha sibheka umuzo zayo isikepe sosizo masinya siyeza ukubuthela amagoga yekhaya isikepe sosizo masinya siyeza ngamehlo kukhona sengiyabona Lapho eshibeka emanzini busindisa wena nami futhi asibeke ngokuphephethweni nabangane sibathanda kakhulu kakhulu lungelani kumemeza ukapteni obhekanzi useseduze impela bekisana amabhombi atshomi ngikasho ukuthi uselungela ngaphakathi lapha Onama izilingo zethu masinya zizophela siyakuhlangana nabathandiweyo bethu siyakuhlangana ngaphesheya kokolusa kolide singaba mina ziyambila basiphe kumuzi ozayo sikepeso sizo masinya siyes ukubuthela maguga yekhaya Manje bangane laba befundisi bazobuthana enhlanga apho manje eduzane nalapha ngingenela kulolu daba oluphuthumayo abangezukubuya futhi isizathu sokuthi zenze lokhu njengoba sinjalo kulobu busuku ngokuthi kunenkonzo yempaphathizo ezayo emizuzwini embalwa nje futhi inkonzo elandelayo yempaphathizo izoba ngesonto kuseni emva kukasonto sikolo lokho kuzosishiya ngomgqibelo busuku ngolwesithathu busuku futhi ngomgqibelo busuku nangesonto busuku ngeyomugqa wokuphulukiswa sifuna ukubeka insindiso kaNkulunkulu kuqala yabo ukuphulukisa kuzokwenzeka asesabi ngalokho futhi ngakho ke kuzokwenzeka izolo busuku uNkulunkulu usilise impemulo ezishiyagalombili eyigugu lapha yalitshala wo bengijabule kanjani ukubona lokho futhi angazi ukuthi bangobani laba abangapha abanye babo bangahle babe izoni bekhala abanye babo bangahle ukuba bafune umoya ongcwele kodwa manje ngiyangena futhi mkami emuva lapho sithandwa kukhona kokubili amadoda nabesifazane phakathi lapho ngiyangena nje ukubona ukuthi kuzokwenzekani ngiyethemba ukuthi inkonzo entsha izokhonziswa phakathi lapho uNkulunkulu yazi ukuthi ngikhulume izwi ngeqiniso njengoba ngikwazi ephephelini kunjalo futhi ngibuyela emuva ukubona ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani bantu kusasebusuku inkosi thanda ngeke sibe nenkonzo yobhabhathizo ngaphandle uma kuphuthuma umuntu mumbe ofune ukubhabhathizwa kodwa masinyane emizuzwini eyishumi noma eyishumi nanhlanu inkonzo yobhabhathizo iyokwenzeka bese kuthi ke kusasebusuku kuzoba khona ngifuna ukubuza owethu umalokazana wakwami lapha usibali he umalokazana wakwami uma ethole amakhadi emkhuleko namhlanje Lord wathulile na awukwazi wathole awu sizobhala amanye sizothola amanye ngenye indlela futhi sizothola sinikezele ngamakhadi emkhuleko kusasa ebusuku inkosi thanda futhi siqale imida yethu emkhuleko iza nxa zonke umuntu omkhuleko oyifashini ejwayelekile uma kungenzeki lutho emizuzwini embali Kodwa ke sizobona kusasa ebusuku inkosi thanda sizonikezela ngamakhadi omkhuleko kusenesikhathi kusasa ebusuku cishe ngehora lesithupha ngqo ngiyacabangela noma into enjalo elesithupha noma ligamenxa elesithupha into ethize kusasa ebusuku ukuze abantu bakwazi ukuthola ikhadi lomkhuleko futhi bangene emgqini manje nje ngifuna wonke umuntu ongakwazi ukuba khuleke kakhulu ngifuna nina befundisi ukuba nizungeze laba bantu kodwa mfowethu Neville lapha emsamo futhi ngingena ena kuyokhulekela abagulayo inkosi imbusisa futhi nina bazalwane manje iyani ngonga lapho laba bantu bekhona manje kuphukani nibeke izandla phezu kwabo futhi masibe nomkhuleko njengoba niya ngakhona ngamunye wabo hlalani ngona abo manje njengoba nifika ngonga khona lokubandla waziyo ukuthi kukhulekwa kanjani kodwa misane yamakhanda yena emuva lapho futhi nibe qotha emkhulekeni kuNkulunkulu ukuthi umoya ongcwele uzowa phezu kwalaba futhi bagcwelise ngomoya ongcwele futhi uzokwenza izimangaliso kuleli gumbi ukuphulukisa abagulayo nabahluphekile